usanga nk'ama museum yo hanze ibihangano by'abanyarwanda ntabwo ari abanyarwanda bifite uburenganzira cyangwa nanubwo ari babandi bakomoka kuri abandi bakoze igihangano
abona ndango ko yabene narira ndandambe na yabene narira
umushinga ndimo gukora muri make ndifuza kuzagera ku ntego yo kuba mfite inzu cyangwa ahantu ugenda ukumva ibintu byose byo mu Rwanda ndavuga amajwi imbyino ariko mu buryo bw'amajwi the audio production